Last year, while Elder
David Spexter's official stake, returning to our car, we were by a woman who called out to us.
We were startled by her appearance,
her lack of it.
She asked if we were elders.
Now at this closing session of General Conference, References to repentance.
What does it mean to repent?
According to
the dictionary's definition,
to repent means to regret and sorrow.
To repent from sin, repentance needs to be done.
O le Salomo, e awa wai ona la sanga e fai. O le tatalo fa mawalalo, o le afa osofia ia la sanga te itasita wa uma. I le vea ima tūlanga mana o mia mol fa maangalonga. Tatau ona mua mua i loa e le tangata, wanga sanga. Fa anoa noa, ona tau tau atu lea. Tō te iloa fa apese o Salomo i ananga sanga, fa auta. Na te tauta watu malafo ia. O le tauta watu e te tau na faya ile tangata na sese iai. O le tauta watu e te tau na fa maoni. Aile na o se tau tino atu o le tau salanga ina ua mawaio na maua se fa maoni. A faya to tele ni tangata na faina. Te tau na tauta watu tangata uma na afia. O ngāu yo inga e afia hai le angavaa o se tasi ile kāle sia pole a ia iona ava noe. Te tau na vave tauta watu ile epikopo. O le ua wala awina ile li Yosefa Masino ya Israel. O le isi la sanga. O le toi tomi, ia toi faaleleia mea ua faaleagaina pe a fai e mafai. A mavailena, o loo iai ia laasaga o le matuaʻi tautino atu ina ia faia le lelei ma alo ese mai le toe faia o le agasala. Ia salamō ma le loto faamaoni. Talu ai ona o le tau na totogiina i le togiola a Iesu Keriso. O tuʻina atu ai le faamagaloga a toʻatoa i le tagata agasala o le salamō ma tumau saʻoloto ai mai le agasala. Sa faapea mai Isaia i le agaga ua salamō e ui lava ina pei o ofu mumu a outou agasala. E se sina ia e pei o le kiona, e ui lava ina mumu e pei o le ie ulaula, e avea e pei o fulufulu mamoe. O le matuaʻi faataueina e le alii o le salamō, matuaʻi manino lava o tatou faitau mai le vaega 9 o le mataupu
faavaa.
I le tigā tele o loʻu loto ma loʻu ita, ma e faigatā tele o hoʻopuapuagā. O le tigā e tele iloa, ma o le uiga ese o le tigā e tele iloa. Ioe, o le faigatā ona onosaʻi e tele iloa. Auā faauta o aʻu le atua ona puapuagātia i nei mea mo tagata, na ia latou lē puapuagā pe a fai latou te salamō. Ae peitaʻi a fai latou te lē salamō, e aoina latou tigā e pei o aʻu. E ui o loo tausisi mai le alii i lo tatou salamō. O le toʻatele o tagata latou te lē o lagonaina se manaʻoga malosi faapena. Latou te manatu o latou anisi o e o loo taumafai ia lelei. E leaini o latou faamoemoega leaga, ae peitaʻi o loo manino lelei le alii lana savali e faapea e moʻomia e tagata uma ona salamō. E le gata mai agasala na faia ma le iloa, ae faapea hoʻi agasala na teleʻi faia. E faapenā le tulaga i lana lapataʻi atu i matua, a faia maua fanau e matua e siona e lē aʻoaʻo atu iā i teʻi latou ia malamalama na mataupu o le salamō. Faatuatua iā Keriso le atalii o le atua soifua ma le papatisoga ma le mea alofa o le agagopaia o le a paʻū lea agasala.
The doctrine of repentance is much broader than a dictionary's definition.
O le faauigaga le lomi fifiloi, na ua fetalai Iesu salamō, sa faamaumauina e ona soo lenā poloaʻiga i le gagana eleni faatasi ai ma le veape metanoeo. O lenei upu mamana e tulaga ese lona tāua. O le fuaitau muamua meta o lona uiga o le suia. O le fuaitau o loo mulimuli ai e faatatau leai ni upu eleni se fā. Nous o lona uiga o le māfaufau, genos o lona uiga o le poto, ieduma o lona uiga o le agaga, ma le penoe o lona uiga o le mānava. O lea la, ina ua fetalai Iesu salamō, ua ia talosaga mai ai tatou ina ia suia. Suia o tatou māfaufau, poto ma le agaga, e oo i le tatou mānava. Na faamatalaina se perofeta e faapea se suiga faapea i le mānava a se tasi o le mānava lea ma le loto faafetai iā te ia. O lē na tuʻina atu le mānava, fai mai le tupu o Peniamina, a faitou te au ona atu i lē na faia outou, ma o loo faasaoina foʻi outou i le aso ma le aso na tuʻina mai foʻi iā te outou le mānava, i lea itulā ma lea itulā o te fai atu, a faitou te au ona atu iā te ia ma outou agaga atoa.
Yes, the Lord has commanded us to repent, to change our ways, to come unto Him and be more like Him. This requires a total change. Alma so taught his son. Learn wisdom in thy youth, he said. Learn in thy youth to keep the commandments of God. Let all thy thoughts be directed unto the Lord. Yea, let the affections of thy heart be placed upon the Lord forever. To repent fully is to convert completely to the Lord Jesus Christ and His holy word. Alma taught that concept when he posed these questions. I ask of you, my brethren of the church, have you spiritually been born of God? Have you received His image in your countenances? Have you experienced this mighty change in your hearts? That change comes when we are born again, converted.
O fua le sana mō e sua mali. O tangata le liu mai ua sana mō. Lātou te ilo aina o upu mōni o le tale le leito e fōta ina. Ua pūle ai o lātou māfau faunga ma mea e fai. Sui ai o lātou mausa ma o ia ai o lātou tangata. O sili atu na lātou mawhai o na tū mau ma mawhai o na te ene le amio le tonu uma. Hai o le mea sili. Ua matuai avise ina a toa ya mana o ngā whaale tino e le pūle aina. O le mausa o pona kalafi mo fwa la au o ona, tu ina naunga le matao fio fia, o le manao I mea o le lalolangi, ma le fia sili a mi o le tonu, o na o le liuwa ina I le alii ma se naunau ta ina, ina ia au au natu ia te ia, ma muli muli ilana fata ita ina. O teo teo ina o lato o manatu.
Tithing is seen as a joyful and protective blessing, not as a duty or a sacrifice. Truth becomes more attractive, and things praiseworthy become more engaging. Repentance is the Lord's regimen for spiritual growth.
Na whaamatala ina e le tupu o penia amina e whaapea, o le tangata o le lalolangi, o le itale I le atua, ma ua whaapea talu le pau o atamu, whaapea foi e o I le whaavavau, whaavavau lava. Ai a whai ngā wai e tu le ngā luenga le alofa le ngā paia, o tu ese le tangata o le lalolangi, o vea oi am tangata ami o tonu, o le tongiola o le kerisa o le li, wa vea foi oi e peo tami titi wa fio si ustai, hanga balu, wha maulalo on sai, o tu mui le alofa ma le fia ngā wai mea uma o si le fia le atua. Te tauna whati ngā ai o ia, e peo na ngā wai le tami titi lona tama. Usoem.
A repentant soul is a converted soul. And a converted soul.
Salomo se nganga waliua, ma se nganga waliua, o se nganga u Salomo.
Each living person can repent.
O tangata ola uma lava, e mafai ona Salomo. Ai fa pe fei na to e wa malili. Na to te mau fo ia va no e Salomo ai. Wa fo lo fo lo mai tu su singa pa ia fa pe. O to e ina fa ma o ni le nei nga tu pulanga pe ama vai atu ma le nei o langa fa le tino. Fa wa wa la to nga lu nga tala ina le tala le o Salomo. Ia ila to o e no ti ai le nga sala le lo langa tele. O nga nga o e wa oti. O e wa oti, e Salomo, o le atongi o laina, e ala ili usustai I sauninga o le maota o le atua. Ma pe ama vai foi ona tutongi e la tau le faa salanga mo la tau solitu la fono, ma faa ma maa ina, la tau te maua se tau I etusa ma la tau ngā luenga. Na toi faa lia mai le profeta o se samita e faa pea, o le ataia le lorolangi le fetu, se ilonga e yaisi tu a ingo so tanga I le vaa o tamā, ma whānau. Ele e ma whai ona wha ato e toa ina I tātou e au noa ma o tātou tangata oti. Po lātou fo I au noa ma I tātou e lemu whai lava ona wha ato e toa ina. E nei au ngā tū pulanga wa amata nei ona o mai na ia wha tau nu ina ma wha alia se fsota inga ma wha
dispensations and keys and powers and glories should take place. Jesus wants me for a sunbeam? Yes. And you too. He also wants us as bonding blacksmiths, creating celestial welding links to curb the curse of family fragmentation.
Ele fata ape ape ina o le ai. Na fofoa ina le lalolangi ma fausia malu malu. Na ia mafai ai ona fata sia ai ina e fata wawau. O le totele, ele ai, o le totele o itato. O mafai ona sana moma li ua ina ina ia faini ngā luenga se tele. Na malu malu ma tana fata salopito o le ai ina mo tato to a. O le ala, mo mi ai lo tato sana mo, ma e tāua mo lo nato sana mo. Mo tato ai ina uma ua mali liu. I le tamaitai wa lusful walu tausanga le matua o lo olo pala ile angasala. Whapea I tātou umatai tōta, so te wholofola atu whapea, e mawhai una maua whamianga mātango fie o sana mō. E o mai e ala I le liuwa ina a toa I le li ima na ngā luenga pa ia. O te iloa o lo soifua le atua o Yesu o le keriso o lana e kāne sia le nei. O lana perofeta I aso nei o President Gordon B. Hinckley. O te mōni maua tuai I le suafo Yesu keriso. Amene.